saraba giragahi damu mutima mazengi bazani babingwi riye yukumana wimana ya wanga kuga jagapuru punga ruria kwibifume nimumfashe turirimbe
Yeah.